made the beat. Exclusive to Zaid Hype Man.
Good morning, afternoon, evening, idiot, Sena Kumazuna. Drifter, Drake.
Olive into Venen in Nachita.
FJ.
Benesini from now, see.
Apagani, Ganya Mata.
So now you wait.
Ichi chikondi ve chani chita reka ni ulule. Chani chinja reka ni ulule. Kujala nezeri player ni jesa bench, I don't play. Reka ni ulule. Kujala nezeri chapewa minsula. Sinezo sunga magero nezo sasula. Wambiri vezo ni uza sunga chinje. Wenango watingati chisakulo uja sakula. Wapo wapwela wachinja kesi. Neze mufast lane na bwana chinja pesi. Mutima wankazi kikangani boza. Vezo shusha baona ngati ni maloza. Vata pa mwene chani chinjila. Mutima wako mwene wani chinjila. Chikondi sweet ni zigolo. Kisalangane kumbuyo ni fuwa sifoka sipa kusogolo.
So now you wait.
Kankara babiri ni chipali. Nikuza na tilesa kupali. Gasomba, hali selfish. Safu na tiveleshi, chikondi ya malonda. Gaoni kedweke kakeka ni down. Real slay queen, uyu wafuni ka crown. Kanitila mova, so hapa nili drunk in love. Gaupitia monai wefomela, ni mufela, Azalenga ni pene. Matching shoes, matching shirts, matching phones. Kwa sana na matching DNA. Olona vala menso ni wona cheiwe. Ufusa veni funa ni funa chewe iwe. Na fakumbuyo sini kumbuka. Sini funa na vizila sini kumbuka.
So now you wait.
Mwanga njine weni na kufuna first. Naine ni za kupanga first lady. Sininga bise to me you the best. Nikadwala you are my first aid. Nga umu konda vomela Nga umu feeling apunda Baby Fende la pafuka. Wera ni kuuze
adi. So now you wait.
Pangani Ganyamata DJ Showster.
You made the beat.
Excuse my French. Copada swag. Let's go. Selly show I see. Bali Bali.
Exclusive to Zaid Hype Man.
It's me, myself, and I.